Yeah. Etopsis. Klasi ya nyuki. Mama, I love you. Ooh, I miss you. I love you. Mama, ooh, I miss you. Ma, ule ma inose. Ma, Obama suku chose.
Ulipanda milima mabonde ukashuka. Ukachimba miogo viporu tukakula.
Oh mama, mama hapo lipo. Tunakukumbuka sana. Kwa mazuri yako, uliotulea wana.
We ni mama, mama. Nani kama mama, mama. Nobody.
Mama, I love you. Ooh, I miss you. I love you. Mama, ooh, I miss you. Mama, I love you. Ooh, I miss you. I love you. Mama, ooh, I miss you.
Oluipika o una o uito londela betu. Oluito malobelo se uito angai ila.
Ulikesha macho nikiumwa. Ukupenda nikinuna. Ukuchoka wewe kujituma. Upate kidogo nile mwanao.
Sijalea mikuku. Bado nasaka mkutu. Sijali lijua na jutu. Ili mradini mlei mamitu.
Nataka wajibu wale walosema kwani ulinizaga. Wakamizaga kichwa na mazwali kwani ukutupaga.
We ni mama, mama. Nani kama mama, mama. Nobody.
Mama, I love you. Ooh, I miss you. I love you. Mama, ooh, I miss you. Mama, I love you. Ooh, I miss you. I love you. Mama, ooh, I miss you.